exclusive from Zambian Music Circuit.com.
Eyes on this.
It's DJ Lunobit.
Let's go. Dear ex-wife, inkarata niyan kama na meso mungavari kumba ni pempa komatu. First ni zayambi lila kuposha kubantu. Wapongo ziwa muna na wakazi walipuanji. Na vera mwenzi kuala apa muvera kupuanji. Asemeku na wa HW waliko walipuanji. Otherwise ni kweni lini awe niliche. Ilibepo na pressure mumutima nilipe. Sikuti ni kubechela olo ati ni beef. Olo mbebi zero zanga siso kwa naziri half. Kuno chita appreciate poni chita disappoint. Without disappoint sempe na loser family. Ziko mbali iwe na I don't really care tinashara kumba mulini. Sorry kwe uliri nga ukaru zungulu kene musako famara funga ni jane ni nafika.
Apologies for me, child disobeyed. I thought with that time my life would be hard. Okay, wanaya sako kuniko visa vanzanga. Nezo ona munganika mkwatila aza chinja. Sisi unaenda weka why uniko kakoka. Just because you wavera ni chitala. Uniiwa leko iwe nane vinasila. Zinifu na chiveleshi usiyelo nitumila. Mewe nzeri na indi wenzozi chenjeleza. Chivanda china kutufya futicha kukweleza. Uone kapu inungalu pili batani. Aliese wakupeza aona mungani muanyi. Asimu mutima njiwe njoka ya itali. Mwana wa mtu shua kankale mganga toge. Telo ndiwe wa muka mafuru cheniwe koget. Manisi ya nogani za munga tini za futi. Kamulungu sama gona ndepeni ya mbochiti. Gati ulipa mushe boy papa maitana. Pitiliza kusakila sisi ukali mufani. Tima wa mamuna uziwa ulimonga flash. Mugange na vaila siunga uchite format. Malangizo kumagero vyo mkonda vapakati. Peza nichi kwa tipaja mukali na
bimu.
ZambianMusicSite.com